bomhlabele uthi sengamane ngizifihle kuwe sengamane ngenzeni ngibalekela kuwe ngoba wena ungumlilo oqothulayo themba laphakade sesenguye uJehova. May you be blessed in Jesus' name.
Yeah. Hallelujah.